wano mujinja eragidde bunambira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okubudaabuda abantu abaliko abawangana akawuka akaleeta mukenenya ekiyitibwa ekya taso mu butongole okuyirira omusajja ategerekese nga John Wataka obukadde bw'ensimbi 19 oluvannyuma lw'okumumirisa eddagala nga balowooza nti alina akawuka akaleeta mukenenya kyokka nga takalina. Kigambo okuba nti John Wataka yagenda ku kitongole kya taso okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya mu mwaka gwa 2016 kyokka abakulu okuva mu kitongole kino ne bamutegeeza nti akawuka kano yali akalina ng'abadde agenda bw'atyambira eddagala okuviira mu mwaka gwa 2016 okutuusa mu mwaka gwa 2023 emyaka 7 nga baagala ku ddagala eriweweeza akawuka akaleeta mukenenya. Kyokka oluvannyuma lw'okukizuula nti akawuka kano yali takalina kwe kusobola okuba nga bw'atyaddukira mu mbuga z'amateeka ng'ayita bannamateeka abo aba FIBE tumwebaza Kiani Associate Advocates in Kampala abasobodde okubanga kyebata bamuyamba okusobola okufuna obwenkanya era okakana ng'omulamuzi alagidde bunambira ekitongole ekya taso kisobole okubanga kimuyirira obukadde bw'ensimbi 19 okusinziira ku mawulire agavudde mu kkooti olwaleero galeeteddewo essanyu ery'amaanyi eri omuvubuka ono eri omusajja ono oluvannyuma lw'okuba nti kkooti esazeewo ku nsonga eno bw'eti era ng'ekitongole ekya taso kikikiriddwa munnamateeka waakyo ayitibwa Florence Nalukwago okuva mu Kawaga Associated Advocates kyokka ng'ensonga zigenze okuvaayo ng'omulamuzi ategeezezza nti kafuuwe ono alina okugenda mu maaso n'okuba nga kibwatyo ayirirwa mu butongole.